Ama problems iningi inkinga elo thando savumelana dali sizolqina ayinomema ningamaphutha but still sizohila ayingoba savumelana lo thando sizolqina too much ama problems iningi inkinga ayingoba savumelana dali sizolqina ayinomema ningamaphutha but still sizohila Ayingoba savumelana lo thando sizolqina.